mpanyin a ɔte aduase asia ehei yehu dɛ nipadua no wɔ mfɛfɛkuwa pii biara nso wɔ n'adwuma ɔyɛ ɛnyiwa hu ade aso tie ɛna ano nso kasa na odidi mfɛfɛkuwa no nyinaa bom yɛ adwuma sɛ mfɛfɛkuwa koro yare a nipadua no nyinaa ara so te nka nyankopɔn ne se egyezifo nyinaa yɛ nipadua koro a wɔto ne din asɔre yɛne awurade jesus christ nye dɛm nipadua anaa asɔre no tiri awurade nyankopɔn ahyehyɛ dwumadi asorɔto ama gyezinyi biara dɛ ɔnyɛ ebi nye nsɛmpaka ebi nye adwonto ebi nye adzekyerɛ ebi nye kɔ adwuma ɛna ebi nso nye edibanua ɔsɛ dɛ obiara yɛ adwuma ama awurade jesus christ ama ma nipadua no anya ahoɔden ɔsɛ so dɛ agyezifo nyinaa dodɔ wɔn ho nkorokoro na wɔbɔ mu yɛ adwuma anyɛ dɛm a christ ne nipadua a ɔyɛ asɔre no bɛhu amandze